dalka Kenya ayaa waxaa ka taagan dood adag, taasi oo u dhexeysa Soomaalida iyo Kenyaanka, taasi oo ku aadan xilalka dowladda ay ka hayaan Soomaalida Kenya xilli qowmiyadda gobolka dhexe. Aaminsan tahay dalkaasi in ay maamulaan Soomaali khayraadkii dalkana madaxweyne Ruto uu gacanta u geliyey. Doodan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo mashaariicda ugu waaweyn abad gobolka uu xariga ka jari doono dhammaadka bishan. Maxamed Farax Shire ayaa warbixinta kasoo diray Gaarisa.
Dood culus ayaa inta badan waxay ka taagan tahay dhexna marayso siyaasiinta guud ee dalkani Kenya, hanaanka Soomaalida gobollada waqooyiga ka timid ay intooda badan haatani gacanta ugu hayaana majaraha siyaasadda guud ee dalkani Kenya iyo weliba xilalka ugu muhiimsan. Dubada Cali Cami oo ka tirsan waxgaradka gobolka ahna hogaamiyaha ugu sarreeya xoolo dhaqatada guud ee dalkani Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay inay yihiin dad Kenyaana, xilalka haatan ay qabanayaan ay xaq u leeyihiin.
Annaga dadkii Kadu, nimankii caaqilinta ahaa Kadu 1963 markii ay tageen Lancaster House Conference, Ngala, Ronald Ngala, Robert Matano, William Murgor, Masinde Muliro waxay dhaheen Kenya dowladnimada ha naloo qaybiyo. Maxaa qabiilooyinkan waaweyn waa waxay ahayd malaayiin weynaa ee badda ku jira kuwa yaran la qaydeen, annaga ina la qayd. Hadda wixii baa soo baxay, waxaan leenahay three options ayaa dowladdu ahaan kara haddii la isisaxmili waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo. Federalism, katiibada in intaan ku noqonno waxaan hune la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynay in la tiro oo laakiin waxaad moodaa waddankan dad raba inuu dadka kala buurto oo ku korseexdo keli inuu jiro, nin in lagu korseexdo ogolda ma jiro.
Dubad ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka lagu aaminaada badan yahay guud ahaan dalkani Kenya, xukuumada haatanna kuraasta ay ku fadhiyaan ay ku heleen malkooyinkii kala duwanaa ee dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen.
Waxaan qabnaa regionka ugu weyn Kenya, Malkameri oo Ethiopia boodhageeda ah, PP1 oo Mandera ilaa Jerey oo Khuriga Lama badda yaan leenahay. Soomo Central Province Ijara Constituency yaa ka weyn Ijara Constituency, bal maxay ahayd constituency oo weyn oo gobolkan iska dhaaf. Ijara Constituency baa ka weyn Central Province. Marsabit oo NFD ahaan jirtay iyo Siolo, Wajeer iyo Mandera iyo Garis waa 80% of the land mass waddankan, 80% dhulkaas wey. Inta kale 40% kale hartay waxa weeye 20% ay ku nool yihiin.
Hogaamiyaasha gobolkani laga soo doortay ayaa sidoo kale u babacdhigaya doodaha kala duwan ee telefishinada qaranka ee dalkani Kenya, baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga intooda badan ka socdaan. Mudane Faarax Macalin Maxamed, xildhibaanka degmada Dadaab laga soo doortay, ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in cidna aysan u daba fariisanayn in dowladda Mr. Ruto
waxay aada uga xun yihiin shaqada Nurdin u hayo, waxay aada uga xun yihiin shaqadii maaragtay yarka la yiraahda magaciisi aamin u hayo, waxay aada uga xun yihiin Gaabo oo markii horena meel halbowle ahay haddana meel kaba fiican loo diibay, wad maaragtay uu yahay council general uu yahay awood badan uu ku leeyahay meesha hadda loo diray. Waxaasoo dhanba Soomaalidii dadka la shaqeeyay madaxweynaha uu ka mid yahay Aadan Maxamed iyo dad fara badan oo la taliyaal oo madaxweynaha la taliyaan, nin la yiraahdo Cali Daawud, wiil yiraahdo maxayeed inay Idris Maali Idris, dadka Soomaalida oo madaxtooyada joogo oo xukunkii meel kaga jiro madaxweynaha maalin kasta la fadhiyaan way dhigtay, aad bay u dhigtay iyaga.
Watay Farax, marka maxay tahay dadkan siyaasiinta ah ee baraha bulshada iyo TV-yada iyo wadankii iyo goobaha fagaaraha ee haatan isku hayo, waxa Soomaalidu ay ku hayaan haddii marka laga reebo saraakiishaasi aad ka soo hadashay?
Oo nolol ahaan iyo dhammaystiri ahaan iyo wax kasta oo dhan haddana dowladdana way naga wareegtay, baa ka dhaaraysa. Waxaa naga la wareegnayna mar anaga xaqaana yara umaan meesha ka helnay oo dadna ogol hadda ay imaadeen. Horumarka yar oo adigaad helaysana dib bay ku qabaan, oo hataa lacagta yar oo CDF to anagana la sii dhibaysa oo wax la yidhaahdo one mind, one egohidahin, one vote, one shilling, Hanka Soka, Emerais to Seno. Tell another fellow, but an uncle, Governor Somalu, Hakuri, and Bota, like a baras.
Dodanaya Wahiman is Sayo Madahina, Delkani Kenya, William Roto, Kusu, and then you had the Yakala Bishani, Gobal Kawuki, Gabri Delke Kenya, and Dona Yerin Mashari, Kaladun, Gobal Kanu Kahir Giri, Committee Hin. Wadada isku xirto Mandera ilaa iyo Garissa Siyolo Moyale Moyale Madugashe socdaalkaas oo Soomaalida gobolkani ay aad u soo dhaweynayaan socdaalada kala duwan oo ka horreeya madaxweyne Ruto oo ku yimid gobolkan ay ahaayeen kuwa dhanka horumarka intooda badan kuwa loogu talaabsan hayay ahaa Maxamed Farax Shire VOA Garissa